Can you feel me? I am.
Fresh out from CocoaSounds.com.
Ano na chongo.
Nigga don't upset me for I beat you black and blue. Wasekuka wala mfia wakamba bad by me and you. Java pontele ngwe na matako ya rimumeshi. Damyo kamba ya vana tipo tano lela ngeshi. Ineshiri ya masushi. Masushi ya hita shira wata wapya wabishi. Just a hippo wabishi. Teko muti mapanshi tima chita panishi. Meno kushota chilozi kumveka monga Spanish. Sorry man guy.
Sorry kicha.
Wala mfia kai. Bebe papa chifuno kuchika. Deshe papa chifuku shati bwa. Nasanda kai.
Debut.
Cut him down.
Pew.
Nasanda kai.
Debut.
Cut him down.
Pew.
Nasanda kai.
Debut.
Cut him down.
Pew.
Nasanda kai.
Anona chongo. Nizivela full on scope yoli mumoto kumbati three. Da boila boila nangu ni thermometer singa kwani so konga degree. Kuponta ni free no wonder was kiri muma zivela ma compass key. Tebe na tika twara tilipe mangwala ero you can never sondash me. My home is beat for fun I'm promising you see for war. Capable fifi nuta tuja nako kuitobo. Wakifundula mbofaka sugar muzigolo. Watu mozambo pigana misongo mkwele mobu. Kemu nobu junova kopu. Tifoni yuri boy kamu prison ina shimofu. Tukweba mungu, how soon for three, samwe mungu. Sasheta bogu, we da road before na chosa glock. Vela ma voices mumutu ya lati finish him. Kembo kumbuyo ya bondali na kamini chim. I'm coming after you, utabile kusim sim. Visa vi is a kankala horror film. Sani penya jeli kwa kenkiju ndi wakemiko. Pono na kembo ba na mayo bali mwafweniko. Ni mapwela wadi ya kuno za choka ko teribo. Chanta usofa gasimbala ndi pajeni tu. Ndava lwalila na fumi ya lwalila vasharila. Sinava chaila sima ochini baba China. Bulendo mwai matatula ila vaka mwaila. Kofu na ticha FSS pecha puna
ila. Sorry man guy.
Sorry kicha.
What up your guy?
Tafunduka.
Bebe papa chifuno kuchita. Deshe papa chifuku shati bwa. Nasanda guy.
Debut.
Cut him down.
Pew.
Nasanda guy.
Debut.
Cut him down.
Pew.
Nasanda guy.
Out from CocoaSounds.com.